Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Makankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaza kuvuga ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda. Mukurikira Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Nongere rero mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nongere mbayikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, mukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 25 22 mbabarire. Ku rubuga rwa internet rero ni www.radioyacu.com. Nkuko nabibwiye mukanya, uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'amakimbirane hasigaye aboneka mu muryango nyarwanda. Ikigo cy'ubusabane bugamije amahoro IRDP kimaze gusohora igitabo kigaragaza ubwoko bw'amakimbirane mashya hasigaye mu Rwanda mu muryango nyarwanda. IRDP ivuga ko umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'amakimbirane akomoka ku myumvire mibi y'amategeko, cyane cyane itegeko ry'izungura n'iry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Mu kiganiro muri isanga rero mukanye turaza kuganira na twatumiye Réseau des Femmes, ni isangano ry'abagore riharanira amajyambere y'icyaro. IRDP isanga ibyo bibazo biri mu muryango nyarwanda biboneka cyane mu bice by'icyaro. Mukanya rero ubwo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye, ariko muri aka kanya reka tubanze twakire umutumirwa wacu Odeta Musengimana. Muraho neza, murakomeye. Ndakwakiriye rero kuri Radio Ijwi rya Amerika ngo uhikaze. Mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina, nagira ngo tubanze tujye kumbwire ku bahanga bw'ibyuma bampe inkuru, badusubirize inkuru ejo twageze ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika yerekeranye n'iki cyegeranyo cya IRDP.
Ibikubiye muri iki gitabo ni byagaragajwe mu bushakashatsi bwakozwe na YLDP mu mwaka w'2017. Ubwo bushakashatsi bwari bugamije gusobanura inkomoko y'amakimbirane mashya asigaye aboneka mu muryango nyarwanda ajyagera no kubwicanyi yatatahu hakiri kare. Umuyobozi mukuru wa YLDP Bwana Ndushabande Eric yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko muri aya makimbirane babonye ku isonga amenshi aturuka ku myumvire mibi y'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Abaturage b'umurenge wa Gashora mu karere ka Bugesera basobanura ko ikibazo kibakomereye cyane ari cy'abagore batumva neza ihame ry'uburinganire bakabahohotera abo bashakanye.
Bose abagore muri iki gihe ntabwo bacyumva, kuko bahawe nyine intebe banengwa kuyicaraho ahubwo bayihagararaho. Uriya bavuze uburinganire hagira abo butwara nabi, akumva yuko ubwo hagiyeho uburinganire ari ugiye gutegeka umugabo. Umugabo kubera ubwo uburinganire niwe wahukanye, nta mugore cyahukana, ntahukana umugabo, kuko aba yanga gupfusha ubusa uburinganire.
Abagore mu ngo bateye ubwoba, barakubita abagabo barabirukana mu ngo, umugabo akahitamo kwigendera. Cyane nk'ubu ngubu umuhungu wanjye yarambwiye ati umugore ngo yambwiye ngo ni amabyi, uwo mugore kazana wanje hambere yarambeshye ngo navuze ko nzamutemagura narumiwe narumiwe ubungu byaranyobeye abagore bubundi ubundi leta yabivuze ko abagore bagwa haho ijambo none no bararenze
kandi uburinganire ahubwo ari ukuba umugabo n'umugore bakwikuzuzanya bagafashanya guteza imbere urugo rwabo bityo rimwe na rimwe n'umugabo yavuga ugasanga ntabwo ari kubyumva kimwe umugore ati buriya n'uburenganzira bwanjye ari kumbuza
iyi myumvire itari yo mu buringanire yatumye hari abagore bamwe bakora ibyafatwaga nk'ikizira mu muryango aba baturage bo mu murenge wa Gashora baduhaye ingero z'abagore basinda ku gasozi ndetse bagataha igicuku kinishye
ngiruka nabonaga nta mugore wicara hariya ngo anywe inzoga mu kabari n'umugabo we yicare hariya be ku
umugore ubu aranywa akageza na saa yine z'ijoro na saa tanu
abagore barahari ariho n'udafata isuka akakuva mu gitondo abyutse akajya mu kabari kugeza saa sita ntatekera abana akava mu kabari atongana n'umugabo hariho n'abagwa mu muhanda kubera inzoga nta mugore ucyahukana ahubwo birarenga umugore agafata icyumba n'umugabo agafata icyumba no mu cyaro birimo hariho n'abadahurira ku nkondo umugore akitekera umugabo byamuyobera nawe akaza agafata agasafuriya akitekera mu cyaro rwose hari abagore nk'abo mbega batacyumva ikintu cy'urugo ngo bamutekereze bumve urugo ko yagiye kubaka urugo
si abagore gusa batuma amakimbirane mu miryango yiyongera muri iki gihe kuko mu bushakashatsi bwa ULDP ahagaragaye n'ikibazo cy'abagabo bakifata nk'abayoboye ingo bonyine ibyo bikazana impaka mu gihe hari ushatse kubavuguruza
ntiwamucishamo agashyi wibeshye ngo uramucishamo agashyi n'ubwo utazamuka ku murenge bagatwara umugabo amagore adakora hasi
badata rwose kuko ntabwo turi mese kigoroye ariko iyo watonganaga n'umugore wawe mwabihezaga aho ngaho gukubitaho si ikintu naha intebe ariko ubu ngubu iyo umaze se gutaha iki gihe kuko ubwo bisaba ko avuga cyane ntanavuga buhoro avuga cyane kugira ngo abanyerondo bumve
ULDP ivuga ko mu bushakashatsi yakoze ndetse bugasozwa no kwandika igitabo yashakaga kugaragariza abazasoma iki gitabo cyangwa se bakabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ko amakimbirane ari mu Rwanda ubu adashingiye kuri jenoside ahubwo agenda ahindura isura Dushabandi Eric umuyobozi wa ULDP
twarabyerekanye ko itegeko ry'uburinganire ryateje ibibazo byinshi cyane mu muryango kubera kutaryumva neza cyangwa se kwihutisha no kugira ngo ibintu birakorwa birahinduka mu munota umwe ikindi ni ubukene bukabije mu miryango noneho bwa bukene bukabije bukazana ikindi kintu gikomeye cy'amakimbirane mu miryango aterwa n'ikibazo cy'ubutaka ibyo rero byavuyemo amakimbirane ndetse ayo makimbirane yagiye agaragara muri mu gukubita mu kwica na divorce icyo twebwe tugiye gukora ni ukuvuga ati turagaragaza neza amakimbirane agenda ahindura isura ashingiye ku mateka ariko bitari jenoside ubwabyo gusa ahubwo bigenda bishamikira ku bindi bishya
iki gitabo gikubiyemo ubushakashatsi bwa ULDP kiboneka mu mujyi wa Kigali muri Amazone kikaba cyaratunganijwe n'inzu yo muri Amerika ugishaka agatanga amadolari 59 ni ukuvuga asaga 50,000 mu mafaranga y'u Rwanda kugira ngo akibone ULDP ivuga ko utashobora kubona amafaranga yo kugura iki gitabo yakwegera iki kigo kikamuha ku bushakashatsi cyasohoye kuko ibiburimo ari nabyo byashyizwe muri iki gitabo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi ngushimire cyane kuri iyi nkuru nibutsa abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hani Washington DC muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda umutumirwa wacu ni Madame Odette Musengimana nagira ngo rero noneho tumuhe akanya nawe atuganirire nyuma y'ibyo mwumvise muri iyo nkuru ya Asumta Kaboyi mu gutangira nagira ngo ngusabe Madame Odette utunyuriremo muri make intego z'irisangano ry'abagore mbere yuko tureba uko ibibazo biri mu muryango nyarwanda bimeze bishobora ndetse no kuba byatambamira iryo terambere mwifuza cyangwa se muharanira intego yibanze y'irisangano ni iyihe
murakoze cyane Ezeni mu by'ukuri isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro ni umuryango w'abanyarwandakazi nk'uko nyine izina bivuga baharanira amajyambere y'icyaro akaba ari umuryango rero washinzwe muri 1986 murumva dufite imyaka myinshi mu bunararibonye dukorana n'abagore dukora ku iterambere ry'icyaro
yego
rero nk'uko mubimbajije intego ubundi ni ugufasha kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi agere ku iterambere rirambye ariko yabigizemo uruhare mu byukuri no umuryango washinzwe nyuma yo kugaragara ko yo kugaragaza mu cyaka cy'ibitandukanye ko umugore w'umunyarwanda muri kiriya gihe yarabangamiwe n'imibereho yarafite ibibazo bitandukanye yarafite ibibazo ku bijyanye n'amategeko yarafite ibibazo ku bijyanye n'indwara yarafite ibibazo ku bijyanye n'ubukene yarafite ibibazo ku bijyanye no kubura ijambo mu rugo cyangwa se no mu muryango noneho itsinda ry'abagore bamwe bishyira hamwe no birumvikana bari baturutse mu byaro bitandukanye bari muri domaine zitandukanye baravuga bati birakwiye ko aba bagore bo mu cyaro bagirijwe ry'ubuvugizi bagira abantu babavugira kugira ngo ibibazo byabo mu mibereho yabo bibonerwe ibisubizo bikwiye bityo nabo bazabashe kugera ku iterambere ngo kuko umuryango Réseau des Femmes wagiyeho muri 1986 ugamije kugira ngo uharanire nyine ko umugore wo mu cyaro nawe yagira uburenganzira yagira imibereho ituma nawe abasha gusunika ubuzima ariko iyo mibereho mu by'uko akaba atari kumukoreramo gusa ngo bamuhereze ahubwo akaba n'umuryango ugomba kumufasha kwifasha kugira ngo nawe abigire mu ruhare.
Murakoze namwe rwose ndumva mubisobanuye ku buryo buhagije. Hari ibibazo byari byabonetse mbere mu uwo muryango cyangwa se iryo sangano rizarije kubikemura harimo biriya mwavugaga by'amategeko n'ibindi amategeko yagiyeho arengera umugore abona ijambo ariko nk'uko mubyumvise muri iriya nkuru hari abagabo bavuga bati abagore bahawe intebe bahawe ijambo iyo ntebe bahawe aho kuyicaraho bayihagazeho mwebwe mubivuga biki
twebwe rero mu byukuri nka nk'isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro ntago mu byukuri duhakana ko ihohoterwa rihari nuvuga ngo mbere byabanze ari ihohoterwa kuko rikorerwa umugore muri rusange ndetse n'umwana w'umukobwa ntago tumusiga inyuma hanyuma nyuma ariko uko ibihe bigenda bihinduka bitewe n'imyumvire bitewe hari n'icyo twakwita wenda ko ari amatwara noneho imyumvire igenda ihinduka ariko nayo ntabwo twabivuga muri rusange nk'uko ngo abagore bahawe ijambo none bararyiko cyangwa se bagiye guhagarara hejuru y'ameza kandi babahaye intebe yo kwicaraho icyo twemewe ni uko abagore babonye ko ku mwanya abagore bahawe uburenganzira ariko nanone uko bamwe badahuza imyumvire uko bamwe basobaba umuntu afata ikintu ndakacyumva ukundi hari abatarabyumvise ko gutyo ni ingero wenda zigaragara zirahari ariko nanone tutirengagije ko nubwo hari abagabo bashobora kuba bahohoterwa ariko n'abagore mu by'ukuri ihohoterwa nk'uko UNDP yabigaragaje ihohoterwa riracyagaragara mu muryango nyarwanda aha rero wenda ntabwo nyafite imibare ariko nk'uko UNDP yabigaragaje nk'uko n'abari abatangabuhamya babivugaga muri kiriya kiganiro mwagiranye ihohoterwa koko riracyahari ariko nahacu nkatwe nka Réseau des Femmes n'abandi bafatanyabikorwa bose bakora ku iterambere ndetse no kurwanya ihohoterwa kugira ngo dukomeze dufatikanye ya myumvire umugore yagize bwa burenganzira yahawe kuba yaragize ijambo ku mutungo bikaba byatuma wenda ashobora kugira ukundi kuntu yitwara ibyo bihinduke iyo myumvire yo mu by'ukuri koko ku buringanire irahari kandi iratandukanye ariko nanone ntabwo twavuga ngo ibintu byaracitse kuko ni ingero nkeka zimwe na zimwe zigaragara abantu bagiye bafata.
Reka ubwo turaza gukomeza tubiganireho n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baraza kutubwira nabo uko babibona. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Théogène. Théogène turi kumwe. Allo Théogène? Théogène uranyumva? Reka tube twakiriye Gaspari mu gihe Théogène akisuganya sinzi ibyo ahugiyemo. Gaspari wowe turi kumwe?
Turi kumwe ku murongo ntare.
Yee, wiriwe urahagana hehe?
Bo ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'u Bugesera mu murenge wa Gashora.
Yego.
Bo kuki ku nsanganyamatsiko mwamwe wo muraganira aho nayikurikiranye. No kwangu ni kubigendanye ni ihohoterwa niba ntibeshyera
ntabwo ari ihohoterwa nyirizina ni ibibazo birimo kuboneka mu muryango nyarwanda muri kino gihe byaba bishingiye ku myumvire mibi ijyana n'ibirebana n'amategeko yashyiriweho kurengera abagore noneho hakiyongeraho n'ibyizungura.
Okay, yenda kuri iyo nsanganyamatsiko urakoze kunyunganira. Ni ukuvuga ngo kuri iyo nsanganyamatsiko yenda hari igihe tuvuga nko mu Rwanda kuko dufite porosantaje ya 50% ku bigendanye n'abadamu ariko nko kuburinganire ubusanga harimo abatabasha kubyumva neza bakumva kuburinganire ari kujya hejuru y'umugabo akamurusha uburenganzira. Ariko ubutege mbyumva ku giti cyanjye nzi ko cyangwa numva ko nibura bibaye no kuri ibyo ngibyo nari mvuze byaba byiza ko burya abantu abagore nibura cyangwa igitsina gore nibura burya ibintu byose cyajya ari ubwo nko kumvikana bititwaye ngo amategeko nyine ngo ararengera hari ayo usanga amategeko nyine natwe nk'abagabo atwa tubangamira ntabwo natinya kubivuga
nkirinde cyangwa nka gute
dore uko bimeze dore ngo hari igihe usanga nk'umudamu y'umufite ugasanga uramubwira ati yakoze ikosiri n'iri cyangwa ku mitungo akavuga ati eyi mitungo ni y'abadamu nk'umugabo nta jambo ufite kandi tuba tuzi ko nibura abantu bagakwiriye kunganya ubundi batagiye ngo buri muntu ngo afite ngo uburenganzira ubu ngo n'ubu ugasanga ngo nibura uri umugore ngo ntuzabwirwa ngo wumve ntuzamukosora ngo abashe kumva ngo amategeko ashobora kugira ngo ushobora kumukoraho nyine bagahita bagufunga nyine bikaba nk'abagabo yuko dukunda kwitwara gatoya kugira ngo no kugenda twiwombaritse nyine kugira ngo twirinda cya gifungo cya hato na hato.
Ese ubundi kuki wagomba kumukoraho ko ariyo yayo? Ikindi rero hari amategeko uko ateganyije uravuga ngo hari ahantu ababangamira Gaspari amategeko ko hari gusezerana ivangamutungo niba mwavanze koko ubwo hari ikibazo kirimo kandi ko amategeko aba barengera mwese iryo tegeko ribangamira umugabo gute
numva ko bayanze gusezerana ku iriya porosantaje ya 50% kuri 50% amategeko ntajya atwaye ahubwo twebwe tuyatwebwe tujya gusinya rero kuba tujya gusinya ibintu kugira ngo uwo dushyire hamwe nitwe nyirabayazana tubifata uko tubyumva uko dushaka tukabitwara uko bitari kandi noneho byaga niba avuga ngo 50% kuri 50% kuko twatatse inzobe nk'umugore n'umugabo habe mu bwumvikane ariko ntabwo uzifukaga ngo itegeko nyine itegeko umugore afite nacyo natwe umugabo tuba dufite kuri porosantaje bigendanye no gusezerana ivangamutungo nyine kuko twese amategeko twese ndumva angana
yego
ndanumva ko amategeko twese angana kandi ubushobozi buri muntu umwe agiye afite n'undi ari bwo afite
niyo mpamvu navugaga nti nta kuntu amategeko yaba arimo kubabangamira nibyo najya nkusobanurire hanyuma n'icyo ngicyo wari uvuze cyo kuba umuntu yakora ku mugore wakora ku mugore se wowe wakwifuza ko bagukoraho se uzamukoreho hanyuma urebe oya no kubahana nubwo tubiseka ariko no kubahana sibyo
ariko nanone burya niba ariko burya nanone niba ufite umugore buri cyane no bwumvikane buri bya amategeko asezeranya abantu n'ubundi bwabo bakundana asezeranya burya abantu bakundana niba babasha kuba ubundi amategeko ubundi burya numva si ngombwa burya kugira ngo uhambirane n'umuntu kuko ntabwo wabana n'umuntu kubw'amategeko
ariko ntabwo ahambira abantu kuko habaho nateganya na gatanya
nateganya na gatanya mu gihe nyine umwe muri bo ananiranye na mugenzi
nuko ntabwo rero muri make umutumirwa wacu telefoni yari yavuyeho ariko aragarutse muri make niba hari ikibazo wifuzaga kumubaza wakimubaza hanyuma tugakomeza
akabazo ka mbere karabaza ngo ese mu gihe ubana n'umudamu ugasanga ubwumvikane burabuze ese niba amategeko hari ikintu ateganya ko yenda ushobora uburyo kumva ngo mwarasezeranye ibyo by'ivangamutungo utuntu nk'utwo twa hato na hato ese amategeko muri rusange nibura nta kintu areba nko kubana mwaba mwarabyaranye mu gihe mufitanye abana
uravuga munaniwe kumvikana mugatandukana cyangwa
mugatandukana buri muntu agafata porosantaje cyangwa mukagabana nk'uko amategeko yo ndabivugana ahise kubana bo bigenda bitagataho ngaho bafatira ku by'umudamu cyangwa ku by'umugabo bitewe n'uko mwagiye mutezana nyine kandi buri muntu agiye azabana n'undi ese abana bo bahagararira
ndagira ngo muhe umwanya gusubize cyangwa warangiza urakoze cyane ibyo birajyana cyane n'amategeko sinzi niba aribo byinjiremo cyane ariko yenda burashobora kuba afite ubunararibonye nkuko yabivugaga igihe batangiriye niba icyo itegeko riteganya ubwo yenda yakubwira ariko ntago turi bujya mu mategeko cyane uyu munsi urakoze cyane Gaspard Odeta
ndabonga
twari tukubuze mu kanya telefone yawe yari icitse ariko ikibazo cya Gaspari urabivugaho iki yo haje mu bwumvikane buke nkuko narimubwiye nta turi bujye mu mategeko cyane ariko niba hari ibibazo mwahuye nabyo bimeze gutyo kubirebana n'abana cyangwa gutyo
yego nakoze cyane nkuko mubivuze ntabwo turi bujye mu mategeko cyane ntabwo ufite ubunararibonye ariko ntabwo ndi umunyamategeko ariko mu byo nzi ubundi iyo habayeho ubwumvikane buke mu muryango kuvuga ngo ni hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'abana
telefone ubanza yongeye gucika madame Musengimana muranyumva turaza gukomeza mu kanya radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutabarire telefone y'umutumirwa iracitse ariko mu hafi turakomeza
muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku bushakashatsi bwamaze gusohoka bw'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP mu Rwanda. Kimaze gusohora rero igitabo cyerekana ubwoko bw'amakimbirane mashya hasigaye agaragara mu muryango nyarwanda. IRDP ivuga ko umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'amakimbirane akomoka ku myumvire mibi mu bijyanye n'amategeko, cyane cyane itegeko ry'izungura n'iry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Uyu munsi rero turimo kuganira n'umwe mu bahagarariye umuryango wita ku iterambere n'isangano ry'abagore riharanira amajyambere y'icyaro ni madame Odeta Musengimana. Nanone telefone yari icitse ariko arongiye aragarutse. Nagira ngo mbere yuko tukomeza nakire na Modeste umaze akanya adutegereje kuri telefone. Modeste wiri urahagana he?
Mwiriwe neza.
Yego.
Kuri kwishi ni mukeza Modeste.
Mhm.
Karere mu mujyi wa Kigali.
Yego.
Akarere ka Gasabo umurenge wa Kimironko.
Yego. Nuko ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza kutugeza ku bijyanye n'ibibazo biri mu muryango nyarwanda?
So njyewe ni igitekerezo mfite.
Mhm.
Bo hari ukuntu by'umwihariko mu ngo harimo ikibazo gikomeye cyane cy'uko twumvishije ibintu bisa nk'aho ari nabi by'umwihariko ku bagore. Harimo itegeko ryerekeranye n'uburinganire n'ubwuzuzanye ku buryo umugore yumva yuko yahawe uburenganzira cyane burenze bw'umugabo, ku buryo wumva umugabo naramuka ko avuze umugore nyine kumwubaha wapi. Sinzi uburyo nabisobanuramo, ariko umugore nyine yagiye hejuru cyane, yumvise yuko ari hejuru cyane kurenza umugabo, wenda kurenza n'uko babisobanuye. Ubundi njye ntekereza yuko icyo byari bigambiriye ari ukugira ngo umugore n'umugabo babashe guhuza ibintu hamwe ku buryo n'urugo rwabo rutera imbere, ariko by'umwihariko binyuze mu bwumvikane, umugabo atazavuge ngo jewe kora iki ngiki ndavuze ngo kora iki ngiki ahubwo byari ngombwa yuko umugore umugabo amubwira ati cyangwa se umugore umwe muri bakabwira umwe ati hagakozwe iki n'iki ese twakora iki ngiki bigendanye n'ubutima nama ariko umwe ngubu ikintu kiza kuba mukavuze umugore agashyira hejuru umugabo akamusaho umugabo ashobora kuza guhana iby'intangarugero umugore akumva noneho yuko uburenganzira abushije umugabo aho ngaho ni ikibazo wenda gituruka cyane wenda icyifuzo cyanjye ari naho hajya harimba n'ibyo bintu by'amadivorce n'iki byose bigenda biza mu muryango nyarwanda nuko barushaho mu gihe bari kwigisha abantu basezerana akabaho kwigisha byimbitse abagore icyo kintu bita uburinganire n'ubwuzuzanye numva aricyo cyaba cyiza cyane igitekerezo ngiye mfite ku buryo babyumva neza cyane hagira uwumva yuko ari hejuru yundi muri rusange kubera yuko ikigaragara cy'umugore yumva yuko ari hejuru cyane kurenza umugabo ukurikije uburyo mbibona muri iyi minsi
uravuga rero ko byaba biterwa n'amategeko kandi umugore n'umugabo uravuga uti bagombye kuzuzanya ariko kandi kubera iki batakuzuzanya ngo bakore nk'aho umugabo n'umugabo iyo ari inshuti cyangwa se baganira ku mushinga runaka cyangwa umugore n'undi mugore bavuga ku bintu bashobora kubateza imbere ko bashobora kumvikana umwe navuge ngo kora iki undi ngo kora iki kuki bo batabiganira nibyo ndimo nkubwira nibyo nkubaza Modeste
n'ubwuzuzanye
yego
icyo kintu cyari mu gufasha umuryango nyarwanda muri rusange ku buryo urugo rushobora gutera imbere bafatanyije aho kuza umwe abwira ati utegetswe gukora iki ngiki oya ntabwo aricyo cyari kigambiriwe niko mbitekereza aho cyari kigambiriwe ni uko umugabo aza akabwira umugore ati ese twakora iki ngiki aricyo cyadufasha umugore nawe akaza akabwira umugabo ati ese twakora iki ngiki bakabyicara bakabikorera ubugororangingo bakareba niba icyo kintu gishobora kuba cyabagirira umumaro batarinze wenda k'umugabo cyangwa se k'umugore ashobora kuza kumubwira ngo ngewe urakora iki ngiki noneho ahantu hari ibibazo muri iyi minsi umugore iyo umugabo amubwiye bikaba ngombwa yuko batumvikana ku ngingo runaka umugore ahita akoresha rya tegeko ati twebwe twahawe ijambo twahawe ijambo gora urebe uburyo biri bugende
reka rero nkubwire
hari n'urugero wenda mfite hari n'urugero mfite ni umugore n'umugabo barabanaga ariko baza kugirana ubukimbirane ku buryo byabaye ngombwa yuko banatongana ariko byahise ko biza bitwara umugabo bambutse imyaka ibiri bamuca n'amande y'ibihumbi 200 icyo gihe urumva bivugwa yuko ngo umugabo yakubise umugore
iyo biterwa n'intera byagezeho nyine urabyumva
ariko ni umuntu wari uzi icyo kibazo n'ababuranishije ntabwo bicara hasi bajya kuri barere ese bapfuye iki kintu urumva bakemura ibibazo hejuru ni nko guhinga warangiza ubwirakusabiriraho bikagaragara yuko wahinze neza kandi nyama wabwirakusabiriraho
ubwo urumva nyine ko amategeko arabanza kubahirizwa mbere yuko bajya gukemura n'ibyo bindi ahubwo yenda icyo uvuga uti ibyo bibazo bimaze gukemuka nyuma bagombye kureba ukuntu bitazongera hanyuma nk'uko wabivugaga rero
muri rusange icyateza icyo kintu aho byatangiriye kuva kuri aveni bakabikemura neza bitarinze kugira ngo bitarinze kugira ngo nyine bakemure bakore ibyo hejuru gusa nyamara gitera kiri hasi
yesi ndabikumva ariko ikibazo ntabwo ushobora kuba wajya kujya gukemura ibibazo byateje ayo makimbirane yarinze agera aho umugabo akubita umugore cyangwa aho babashwana bigakomera mbere yuko wubahiriza amategeko nyine kuko ntabwo gukubita umugore ntabwo byemewe ibyo turabyumvikana
ntabwo byemewe ntabwo byemewe nanjye sinzi nashyigikiye n'abakubita abagore ahubwo icyo bavugaga hari ibibazo byiza abantu tugira imijinya itandukanye ku buryo gukontorora umujinya wawe bigora so umuntu akajya akagutuka wamubwira ibintu ati wapi si nyine akakwereka yuko ari hejuru yawe urumva akakwereka ko ari hejuru yawe kandi ibintu mwagakwiye kuba mubikemura mu buryo bworoshye ahubwo noneho kwakumva ko ari hejuru yawe noneho n'abagabo nabo muri iyi minsi akumva ngende umutware ngomba kuvuga ikintu kikaba cyangwa se ngomba kukubwira ibintu wenda wowe wanzamukana ubwo umujinya ukaburaje wenda akaba yanamukubita n'uburyo rushye ubwo rushye yanamukubita bikabarwa yuko yakubise umugore bikavaho n'ibyo bihano kimwe yuko nanone ikibazo gishobora guturuka kuri uwo mugore
gishobora guturuka ku mugore cyangwa kigaturuka ku mugabo uko ndimo kubyumva na amategeko bose bombi barimo kumva nabi niba umugabo agomba kuvuga ngo ndaze ntegeke gukora iki ntabwo agomba kugutegeka uri umuntu mukurerega kandi murasenyera ku mugozi umwe reka rero dukomeze gato cyane kugira ngo dukomeze duhe n'abandi bategereze
icyo nayigeze nongera muri rusange icyo nashakaga kuvuga nuko wenda n'abakemura n'ibyo bibazo bajya bashaka by'umwihariko umuzi aho kugira bahere aho ikibazo kigaragariye ahubwo bagahera aho cyatangiriye muri rusange
ndagushimiye cyane Modeste urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe
murakoze cyane
Odette uranyumva
wenda kumva neza
tumaze kuvugana na Gaspard Modeste nako wamwumvaga nshimye umukiza w'i Gasabo none mwebwe aravuga ati muri macya aravuga ati abantu amategeko ntago bayumva uko bikwiye hanyuma bikaza kuvamo ibibazo mu muryango iyo ati kandi bahagombye gukemurwa ikibazo kiba giherereye mu mizi bakari impamvu yateye icyo kibazo akaba ariyo bagomba guheraho ubwo iyo ibibazo byagaragaye aba badamu muri iryo terambere mu bafashamo kugira ngo bagereho bo mu cyaro cyane cyane abo mu cyaro hari uburyo bigishwa uko kubahana uko gushyira hamwe bakabwirwa uburyo amategeko agomba kubarengera n'uburyo bagomba kuyubahiriza
murakoze cyane nkuko nabibwiye tugitangira mu byari bihangayikishije rezo de famille mu kujya gutangira kujya kuyishinga byarimo nuko abagore batari bazi amategeko ntibamenye amategeko abarengera ntibamenye n'ayo mategeko y'umuryango ndetse n'andi makuru yose ashoboka ariko ku mpamvu zumvikana kuko wa mugore yamye bavuga ngo ni umugore ni umutima w'urugo n'iki umugore yagendahezwa mu gikari umugore ntiyagira amakuru ntiyagira opportunite ku bimwerekeyeho kuri avantage agenerwa n'amategeko kuri avantage agenerwa n'ubuyobozi bituma rero umugore igihe cyose ko yagiye ahezwa inyuma icyo gihe cyaje kuba inzitizi y'imwe muri ya myumvire mibi ari naho ngira ngo byahereye rezo de famille nyine nkuko nabivugaga itangira ivuga ati kuba umugore ahezwa ku bijyanye n'uburenganzira bwe harimo n'ikibazo cy'ubujiji cyo kutamenya amategeko aha rero ndemeranya gato na Modeste nkuko amaze kubivuga abagore nubwo tuvuga ngo wenda bumvise amategeko nabi ariko harimo na n'uyu munsi abatarayamenye haracyari urugendo kugira ngo nyine abagore bigishwe ayo mategeko bigishwe n'uko bitwara mu ngamba rero dukoresha nka rezo de famille harimo nyine kumenyekanisha ayo mategeko harimo kwigisha amategeko harimo kwigisha ibyo hame by'uburinganire abantu bagasubira bakabyumva neza harimo kwigishanya iyo twigisha uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo kuvuga ngo noneho wa mugore wamenya amategeko haguruka uhagarare utere intambara oya ahubwo wamenye aya mategeko wamenye uburenganzira bwawe uzi aho butangira ubundi ngo uburenganzira bwawe butangirira ahubwo ubundi burangirira nta wakabaye rero mu by'ukuri bahohokerana noneho rero icyo gihe bigenda bite icyo gihe iyo twigisha umugore nta na rimwe twumvisha ko yakagombye kurenga hejuru y'umugabo ngo ni uko yamenye amategeko ni byiza yayamenye nayaharanire ahaguruka ahagarare mu nshingano ze ariko umugabo ntahagarare mu nshingano ze ariko nkuko yigeze kubivuga neza Modeste bajye n'inama abari mu rugo bose bamenye uburenganzira bwabo buri wese afite amategeko amugenga nibahaguruke bajye inama umwe yamenye ikimurengera n'undi yamenye ikimurengera noneho nibahuze kugira ngo bacunge bwa burenganzira bwabo neza ndetse n'abana babyungukiremo yigeze kubivuga nanone neza hari ubutabera nkeka ko inzego zacu z'ubutabera zirubatse neza cyane. Hari na strukture zindi ziri mu muryango zirahari. Abo bantu bose rero ari ubutabera ari inzego zisanzwe zubakitse mu muryango, ni abantu bose bagomba gufatikanya kugira ngo nyine umuryango cyane cyane umunyamuryango mu Rwanda utere imbere. Inzego niba zubakitse neza, buri wese yakabaye yumva ko agomba kuzuza mugenzi we, ariko noneho akaba n'ijisho rya mugenzi we ntibigeraho abantu bakunda guhangana, noneho ngo nibirangiza ngo bavuge ngo umugabo yakubise umugore ngo kandi bose bagiranye amahane ngo baraza batware umugabo, oya njye ntabwo mbyemera. Ahubwo uburenganzira bwacu, uburenganzira twemerewe na bwa buyobozi bw'icyo dufite, amategeko yakabaye ahana nyir'amakosa. Nkeka ko wenda baba bareba nanone niho hari imbaraga nyinshi cyane, bakagira uko amategeko ashyikiza umwe ufite imbaraga nkeya cyangwa se ufite byinshi, ufite amasaga menshi kurusha, kugira ngo atamuhitana. Ariko ubundi amategeko icyo ateganya ni uko nkeka ko ni ubutabera nyabwo, ni ubutabera bubereye.
Ukoshezagahano
Modeste yavuze cyiza cyane, turigisha itegeko ry'izungura, turigisha itegeko ry'umuryango, ariko natwe nka Joseph Fahmy icyo twemeranya nawe ni uko cyane cyane ku bagiye kurushinga ibi bintu bijyanye n'itegeko ry'umuryango, itegeko ry'izungura byakabaye byigishwa hakiri kare cyane, abantu bagategurwa akajya gushinga urugo azi ibyagiyemo. Naho rero imyaka 15-30 umuyobozi w'umurenge yigisha afata ari uko abantu barimo mukanya barimo bagiye kujya mu kiliziya bakereye, mukanya bagiye kujya muri dote, iriya nimero rwose ntabwo ihagije kugira ngo umuntu yitegure ajye gusezerana. Ariko icyo gusezerana icyo ari cyo atakuvuga ngo tuvanze iki mfite iki wowe ufite iki, ejo ugasanga abantu barimo kubishwanya, kuko ibyo yagiye kenshi ari indoto agenda ntabibone. Icyo twemeranya rero ni uko ni urugendo rurerure, birumvikana kugira ngo wa mugore ave nk'ahantu yarahejwe muri ya mateka yose y'imyaka 40 yabayeho mu buzima bwe, uyu munsi akaba atangiye kwigishwa agenda, akaba ari cyangwa se amenya itegeko rimurengera, ntabwo byose kugira ngo abantu bahite bahinduka. Nk'uko nigeze kubivuga, ni amatwara amasasa ni urugendo tugomba gukora buke buke, ariko icyo twemerana uko byose bishoboka, kandi abagore barashaka kumenya, abagore barashaka kubaka, abagabo barashaka kubaka, mureke tubafashe gushyira hamwe.
Reka twakire na Augustin. Augustin, wili urahagana hehe?
Yenda ha muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi.
I mu Burundi?
Yendi mu Burundi.
Yego. Hanyuma ufite akabazo cyangwa ni intererano?
Yewe ikintu nari mfite. Ni nk'intererano.
Yego.
Yemo nana umwe mu bavuga ibintu by'uburenganzira bw'abantu b'abagore, gusa twe ngaha mu Burundi iryo tegeko simbona ko rizobaho, kubera nicyo usanga umengo umugore iyo bamuhaye uburenganzira ngo agire uburenganzira nk'ubw'umugabo, umugabo yicaraho nabi.
Kubera iki?
Igituma yicaraho nabi, urabona umugore yagenewe gutegekwa n'umugabo no muri Bibiliya niko byanditse. None mu gihe ubwo burenganzira Imana itabumuhaye, nawe mwebwe abanyagihugu niyo boca bemera ngo bace baha ubutegetsi umuntu w'umukenyezi ngo atagira uburenganzira bungana n'ubw'umugabo, kandi mugiko umugabo ariwe shingiro y'urugo, ariwe mutwe w'urugo.
Hanyuma urashaka kuvuga ko nta mugore ushobora gutegeka?
Umugore ashobora gutegeka, mugabo hariho ibintu bimwe adashobora atagenewe. Dufate nk'ibintu murabona nk'ibintu daboro, nk'ibintu by'amatwara kenshi na kenshi usanga ari abantu batabishoboye cyane, kubera nta mugore yogenda gutwara mu ijoro, murabizi nka saa munani y'ijoro ngo baramutumye ko ngo arafashe ibarabara aragiye, ariko ari umugabo wewe warashobora guca agenda ubwo nyine.
Kuki atabishobora se? Nta bagore bashinzwe umutekano cyangwa bakora ibindi bikorwa bituma bakora akazi nijoro? Harabonye karabananiye
bayishoboye, mugabo kenshi na kenshi usanga yifashisha abagabo ati ngo umpereke.
Abantu bose bagomba gufashanya, kandi ibyo uvuga ntabwo ari ugutegeka, twavugaga uburinganire n'ubwuzuzanye, kandi icyo umugabo ashoboye n'umugore aragishoboye, ibyo ndigusubiriremo. Ubwo rero ari ugutegeka, ari ugukora icyo umugabo ashoboye n'umugore aragishoboye.
Yego, ubwanjye gusa yari intererano mbona umengo naho yoba agishoboye, gusa hariho akantu kaba gahabye, kubera ni hamwe n'urugo wose usanga rusambutse, kubera none nk'umukenyezi yagiye dufata akajya nko gutembera wumva umugati ari wazota asigaye aroza abana agira iki yaraye iby'urugo umugore nawe aca ahinduka nk'uko ari wenyine urugo
ndetse niba yatembereye kuki atabohoza se bana ntibabara babyaranye urumva hari icyaha ukoza umwana wawe koko wibyariye niko Augustin teka dushyire mu gaciro wageze umwana wawe koko hari icyaha kirimo
aya nta cyaha kirimo mu gihe urumva birendegeye gutyo nanjye hino mu mice y'Uburundi burya nk'abantu bagusanze nko wajyanye nko kwivoma nk'umwana wajyanye medifate n'ibyahi bagasanga niwe uri kubimesa ari abandi bagabo baguse kugasanga bijyanye nayo
nyuma se baguseka wabikina umbabarire iyo mico igomba kugenda ihinduka ariko umuco buryo urakura reka ngo urakoze cyane reka mpe ijambo umutumirwa wacu wagira icyo akubwira Odette ibyo Augustin nubwo ari mu Burundi atari mu Rwanda
nari mo numvira ibyo avuga reka mbanze mubwire ngo muri experience z'u Rwanda ikigaragara uyu munsi niba tuvuga ngo umugore ni umutima w'urugo ariko twebwe ndafata ijambo uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'uburinganire n'ubwuzuzanye n'iterambere rye nashyira mu cya kimenyetso kingana ngo nabihwanye ni ukuvuga ngo ingero uyu munsi dufite nziza mu Rwanda nuko aho umugore n'umugabo bafatikanya muri byose aho umugore aha umwanya uburenganzira umugore ku ijambo kuri gestion y'umutungo aho umugabo agisha inama umugore aho umugore agisha inama umugabo aho bahuza umutungo wabo uyu munsi usanga arizo zifite iterambere ni ingero dufite zifatika mu Rwanda kuva dufite ubuyobozi bwiza bwahawe umugore ijambo kandi twe tumemera hari insanganyamatsiko nziza mwavuzeho tugira insanganyamatsiko mu Rwanda tujya duhugura abagore cyane cyane bari mu nzego zifata ibyemezo ko umugore abishoboye umugore arashoboye iyo wamuhaye umwanya iyo wamuhaye uruhare rwose iyo utamuheje abagore twemera neza ko bazi kubaka twebwe rero ku bwacu nkurikije icyo Augustin yavugaga mu by'ukuri ahubwo tutaharaye umugore wawe ngo agufashe gucunga urwo rugo rwaba rugana hehe ni byiza rero ko umugore ahabwa ubwo burenganzira bwose ni byiza ko umugore aba umwizerwa mu rugo iyo yabaye umwizerwa rega burya ibintu byose ngo abasabye gusa bitana ibisambo ariko iyo musangiye byose nuvuga ngo mwasaruriye hamwe mwahinganye abantu basangiye ntibashobora kwitana ibisambo ntibishoboka cyane niyo mwasangiye gusangira ubusa bivuga ngo hari mwabuze icyo mushyira hariya ku meza umwe yiherera gutya undi yikubiye utwe icyo gihe rwose ntabwo tuzabamo amacakubiri ariko iyo mwashyize byose ku meza mugasangira iyo mwaganiriye rwose ni intambwe nziza yo kugira ngo urugo rwubakwe yo kugira ngo urugo abana baruvukamo bakundwe ni umwanya wo kugira ngo urugo rutere imbere kuko abantu bose bashyira hamwe mufata icyerekezo kimwe vision bigatuma mwese mugenda ku murongo umwe ntawe usize undi
urugo ni urw'ababiri reka twakire na Daniel
karame
uberewe wowe urahagana hehe
ni nyamasheke ruharambuga
nuko
mu burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo ntagire mbasuza muraho murakomeye
muraho nawe
yego ndagira nongere nsekura mugabo witwa Auguste buriya rwose cyamyumvikiye guhinduka kabiri biriya bintu rwose byaracitse abantu ahubwo baravuga ngo mu kinyarwanda baravuga ngo abashyize hamwe imana irabasanga birababaje kuba hari ahantu baba bakimva gutyo ko umugore atagira ijambo ko umugore ngo atanganye uburenganzira n'umugabo kandi mu by'ukuri bose ni abantu bahumeka kimwe bava amaraso kimwe nta n'itandukaniro rinini riri hagati yabo bakwiye gushyira hamwe rero bakubaka umuryango bakubaka urugo bakubaka igihugu cyabo byose birashoboka ndagira mumbarize rero mu buringanire n'ubwuzanye mu Rwanda ndagira mumbarize umutumirwa ese ko hari ahantu hakiri ibibazo byo kuvuga ngo umugabo yaciye umugore inyuma cyangwa umugore aciye umugabo inyuma ese hari itegeko ribihana mumbarize abatumirwa n'iki kibazo nari mfite murakoze
urakoze cyane Daniel Odette hari icyo kibazo cya Daniel najya ngo mubanze mu musirize mbere yuko dukomeza kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika no kigarutse nane ku mategeko.
Yee kigarutse ku mategeko nagira ngo mubwire ni nabyiza ko ari umunyarwanda arabizi neza ko mu gihugu cyacu hariho amategeko. Ngira ngo twifashishije itegeko ry'umuryango tukifashisha itegeko rihana kamiza kumira ihohoterwa rikorerwa mu muryango yashobora kubonamo ingingo neza neza zamufasha. Nuvuga ngo erega niba abantu twese dufite uburenganzira dufite ibyo twemerewe dufite n'ibyo tubujijwe amategeko arengera bose. Ni ukuvuga rero twifashishije ayo mategeko byonyine ayo mategeko abiri irihana kandi rigakumira ihohoterwa rikorerwa mu muryango tukareba n'itegeko ry'umuryango uko ryavuguruye kugeza uyu munsi rwose twabonamo ingingo zishobora kurengera ari umugore ari n'umugabo birumvikana uwahohotewe muri bo. Kimwe nanone iyo ugiye no ku itegeko ryongera abana nabo hari ingingo zibakoteza nk'abana mu muryango. Ubwo rero numva rwose nk'umuntu nk'umunyarwanda dusangiye ubwenegihugu ayo mategeko ni meza arahari wenda nazamushakira nimero zayo nkazimubwira ariko icyo tuzi neza ni uko amategeko yo mu Rwanda arahari ahubwo dusigaye tureba iyubahirizwa ryayo ese umugabo umugore ayo mategeko bayenjoyinga bate bayarimo bate bayarimo bate kuko igikomeye cyane ahubwo mbabwira n'ibyashyirwa mu bikorwa amategeko arahari ahubwo ntiduharanire ntidufatikanye kugira ngo uko yategetse uko yagenwe ashyirwe mu bikorwa n'inzego zo kwashyira mu bikorwa. Natwe abanyarwanda rero natwe nyine tuyenjoyinge nka ba nyirayo.
Urakoze kumurema agatsima. Radio y'u Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri Isanga dukomeze twakira Joseph. Turi kumwe?
Ndakumva ibuye n'umuganizi.
Wiriwe urahagana hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo ushaka kuha umutumirwa n'abakurikira Radio y'u Amerika?
Tubazo tubiri ko kubaza uwo mutumirwa ariko mubanze mu munda mukirirwe
yarakunda.
Akabazo ka mbere karagira kati iyo bitegereje uburyo amakingirane mu ngo arimo agenda yiyongera nk'uko byavuzwe muri iriya nkuru ya Sumuta Kabonyi ese iyo bitegereje bakareba mbere y'iri tegeko ritarasohoka na nyuma yaho risohokeye babona imibanire yo mu ngo aho yari imeze neza haba ari ahari. Ese bo iyo bitegereje basanga ku mategeko ajyanye n'uburinganire bazayakomeza uko ari, ese bazasaba ko yazongera agahindurwa? Akabazo ka kabiri nse naho wenda biba nk'urwenya nteye kera umu iyo habaga amakingirane mu ngo hahukanaga umugabo hahukanaga umugore hanyuma umugabo akajya gucura. Ese ubu ngubu umugabo naramuka yahukanye nk'uko bivugwa umugore azajya gucyura? Saba utubazo twanjye turatwa murakoze.
Urakoze cyane Joseph. Odeta Joseph noneho azi no kudusetsa ibi mwaba mwarabibonye by'abagabo muri iriya nkuru koko bavugaga bati umugabo niwe usigaye yahukana. Iyo yahukanye hari ikibazo mwaba mwarabonye kimeze gutyo acyurwa gute hanyuma bwo mumubwire n'ibindi yarabazije?
Murakoze cyane ibibazo bye bibiri nabikurikiye ariko ngira ngo hari ikintu ntigeze ntavuzeho cyane ntakomejeho. Uburya umuco nyarwanda uturanga nawo rimwe na rimwe hari aho utuzitira. Twigeze kuvuga muri ya nkuru bavuga nyine ko bagabo nabo bahohoterwa, nanjye nabemereye ko dufite ingero zimwe na zimwe kuko zahabagabo bavuga bati turahohoterwa biriho. Ariko nanone ingero tumenya uyu munsi zishobora kuba atari nyinshi kubera wenda rimwe na rimwe kwa kwihagararaho cyangwa se kuba atari ibintu kuko bifatika. Niba tuvuga tuti hari imyumvire rero ya bwa buringanire n'ubwuzuzanye, uyu munsi twemere ko niba umugabo ahohotewe nawe yakaba yabigaragaza inzego zikamurenganira nkuko bavuze bati umugore arasakuza kuko polisi kaza arasakuza kubera ko yamenye bwa burenganzira buriya kera cyo kuvuga ko ndukuje nanone cyacu cyo cya mbere mu by'ukuri itegeko ko yagiyeho abagore barigishwa abagore barashishikazwa kuyamenya no kuharanira uburenganzira bwabo noneho batangira kuvuga ihohoterwa ribakorerwa cyo kuvuga ko bitari biriho mbere byari biriho ahubwo noneho abagore ntibategeke kubivuga batinyuka kuvuga na wa muco ubuse mama na kwigira batari bafite ubuse noneho nivuga ndatahe ubu nivuga ndabuwange ubuse noneho uyu munsi umugore niba tuvuge ngo uko bikomye umugore niyahukane uko bikomye umugore niyahukane niko byari bimeze bagenda kuca kino ngo niko zubakwa akomeza agashinyira muri urwo rugo arakubitwa ntarya ntaza ntajambo ntaza bafite ku mutungo tubyemeranye kimwe bigatuma umugore nyine avuga ati nta n'ubundi se ko ntarifite ngo hari kagende uyu munsi rero yahindutse yarahindutse umugore yaharaniye uburenganzira bwe abuharanira kugeza ku mutungo nawe afite umutungo uyu munsi ashobora kuba adafite uburyo buhagije kugira ngo tuvuge ngo yagende akibanaho mu muryango we ariko hari aho hari umutungo yakoreye ari kumwe n'umugabo nkeka ko ariyo mpamvu abagore batacyahukana abagore bamenye uburenganzira bamenye ko ibyo bakoreye nabyo bagomba kubigiraho ijambo bakabigiraho uburenganzira aguma aho ngaho kugira ngo nubwo arimo guhohoterwa mu buryo butandukanye arakomeza hano uburenganzira bwe ariko ari no muri wa mutungo we bityo rero ngira ngo umugabo nawe ntabwo twamushikariza ngo ntiyahukane ariko arahukane ajya hehe ahubwo nibicare hasi mu muryango bongere bacoce ibibazo byabo niba ngombwa bitabaza inshuti n'abavandimwe bitabaza amategeko bicare bacoce kuko ntabwo twebwe nka sadesame twemera ko ikizakemura amakimbirane ari uko umugabo atandukanye n'umugore tubyemera neza ari uko tugatati kuko byarananiranye dore inshuti z'umuryango zaraje dore ababyeyi dore abavandimwe baraje dore ubuyobozi bwaraje byarananiranye kugira ngo umwe aze icumbi niho icyo wavuga uti rwose ntibatandukane umwe ajye hariya ateze amagara ye ndetse amagara ye ntabwo rero nakwaka cyangwa tubwire ngo umugabo nawe nuhohoterwa ngo ahukane oya ntabwo ibyo ngibyo byaba ari ukubakira abantu kuko turashaka kubaka umuryango tugafatanya n'ubuyobozi bwiza dufite tukabafatanya na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kugira ngo twubake nyine wa muryango twifuza ntabwo rero rwose tuzajya dushishikariza umugabo ngo ahukane oya ahubwo wenda amategeko azabatandukanya kubera ko hari imibuzi ikwiye kubatandukanya kugira ngo baramire ubuzima bw'umwe muri ushobora kuhasiga ubuzima bw'igihe byanze aha rero ibyiza mu by'ukuri by'amategeko turabireba turanabiharanira itegeko ryaraje ni byiza ryigishije abagore kuvuga ryarabigishije kumenya baramenye kandi baravuga barabiharanira ntabwo twavuga ngo mbere ngo ni ukubera iki ngo ni uko haje amategeko impamvu byasakuje oya ahubwo benshi bari barapfiriye mu mutima ariko navuga bigatuma batabasha kuvuga ibyabo uyu munsi rero ni ikintu cyatukwiye kubakiraho ahubwo dukomeze tuyigishe ariko tunayigishe no kuyabamo neza kugira ngo namenya rya tegeko amenye nawe kuryubahiriza nk'uko twabivuze afite uburenganzira ariko na mugenzi we afite uburenganzira niba buhuze rero
Joseph ubwo yasaganaho yasaga nk'aho ashaka kugereranya mbere na nyuma uko byari byifashe ariko reka tubanze twakira Innocent umaze akanya ategereje ubwo turaza kukigarukaho mu kanya nitubona kanya Innocent
yego
wiriwe neza
wiriwe
yego urahagana hehe
ndi muri Canada
muri Canada burya namwe muradukurikira muri Canada
ndabumvirwa ku telefone
nuko ni byiza none ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo
ni intererano
yego
ya iryo tegeko rihwanye n'ibiri ngaha muri Canada ya kenshi na kenshi nk'abarundi cyangwa abanyarwanda iyo bageze nk'iki gihugu birabagora kubera imico y'iwacu ibitandukanye no ngaha ariko uko naribonye iyo abantu barikoresheje neza bakumvikana mu rugo ibintu bafashanya nyine nk'uko biri atawundi arenganije ubundi usanga bimeze neza nitanze ko akarorero nk'iyo nkajewe mu rugo iwanjye mbonye nk'umwana tuvuge yiyononye ndashobora kumuhindura ideyi cyane nkamwuhagira ariko si ukuvuga yuko icyandeka kuba umugabo
urakoze cyane
ndabikubwiye uraza ubuzima bwo ngaha muri iki gihugu umwe arashobora kwiruka akajya hariya ku kazi wundi akajya hariya
usanze ibintu byononekaye usigutunganya n'uko urindira wa mugore ngo aze kuza kubikora rero ndibaza abantu dukwiye guhinduka ntibibe bya bindi usanga umugore yikoreye inkwi na n'ibindi bintu umugabo akataje inyuma n'igipanga gusa atambuka ngo n'umugabo rero nibaza ko kuba umugabo kuba gufashanya n'umugore bose bashyira hamwe hanyuma ikindi nohanura nk'aba abakenyezi cyangwa abategarugori nuko batukumva yuko iryo tegeka ririza kubashyira hejuru ahubwo ariza kubafasha gushobora ku bose bakaba abahuriza hamwe
kubaka urugo rwabo
atari uwuza kujya hejuru y'uwundi
nje nicyo
novuga
reka ngushimire cyane cyane urakoze cyane rwose Augustin nako Innocent unsubirije Augustin wari wavuze mu kanya kashize ibyo usobanuye nizere ko abashije kubyumva n'abandi nabo bari bafite imyumvire cyangwa imitekerereze nk'iya Augustin nabo nizere ko basobanukiwe urakoze cyane
yego
ako na karorero rwose duhaye kandi ntibibabujije kuba abagabo niyo mwakora imirimo mufatanyije n'abagore byitwaga ko aribo basanzwe bayikora reka ngushimire rero hanyuma twakira na Christian mbere yuko nsubiza ijambo umutumirwa ni Christophe wiriwe ye urahagana hehe
maranye ngane
turakumva rwose
ndi munta ni mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye
yego
rero igitekerezo mfite mu by'ukuri iyo urebye serivisi z'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo byakabaye biba intambwe nziza kugira ngo umuryango ugere ku iterambere
wasubiramo neza ngo bibaye neza byagira gute
iyo bikozwe neza bituma nyine umuryango utera imbere
yego
ariko mu by'ukuri hari ibyo usanga nk'umugore iyo amaze kugira uburenganzira hari ibyo yafata ibintu wenda akaba yahohotera umugabo ariko akaba yagira wenda nk'isoni wenda zo kubigaragaza mu ruhame rw'abantu izindi yuko yahohoteye ese mu by'ukuri hari uburyo yafata nk'umugabo wenda yaba yahohoteye yabigeza no mu mategeko ku buryo yaba afata yaba yamurenganura
uravuga nko muri réseau de femmes niba hari icyo bashobora kureka tumuha umwanya ku akubwire niba hari uburyo hari inzira wanyuramo urakoze cyane Christian Odette hari icyo wabwira Christian se mu Christophe nako mu buryo icyo yakora aramutse nk'umugabo waramuka hohotewe uko yabigenza Odette ubanza telefone ya Odette nanone yacitse buriya turongera tumuhamagare hanyuma mukanya aragira icyo atubwira kuri ibibazo bya Christophe ni radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 abandi muradukurikira ku mirongo ku rubuga rwa interinete nka nkuri ya waduhamagaraga Innocent muri Canada yadukurikiye ku murongo kuri interinete kuri www.radioyatubewa.com mukanya rero turakomeza reka twongere dushake umutumirwa wacu
cyambo mu banyagihugu yo yabaye ikimbizo cyacu yaratanze cyambo abarundi turi ruhutse
radiyo y'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwakoze mwese kudutega matwi ntago tubashije kongera kugarura umutumirwa w'ikiganiro kishodejwe angaha ku buhanga bw'ibyuma rero ndabashimiye bamfashije kugira ku matelefoni yanyu Eugenia mukankutse kuri mikoro mugire ibihe byiza
yabaye ikintu cyacu.